You know you probably hear a lot of mixes, but you ain't never heard it like this before.
It's DJ Kyle's Mwaki Mwaki.
Ne uiba moyo wangu Yesu si polisi anifunge Ananibeba bembeleza ye ni rafiki wa dhati Akiahidi lazima tatenda Yesu ni mfalme wa amani Kuwa karibu na inatamani Yesu siyo mwizi lakini Ameuiba moyo wangu Yesu si polisi anifunge Ananibeba bembeleza ye ni rafiki wa dhati Akiahidi lazima tatenda Yesu ni mfalme wa amani Kuwa karibu na inatamani
DJ Kyles, the baddest, baddest, baddest.
Duniani na mbinguni hakuna Mungu mwingine. Jina Yesu likitajwa inamaana.
Mwamba imara kwako niko sala, nikupe nini Mungu usiyeshindwa. Mwamba imara kwako niko salama, nikupe nini Mungu usiyeshindwa. Jina lako Yesu nimeshinda yote, nikipata Yesu nimepata
Najua sio sababu ya sadaka zangu mananio bado nina shanga nilijua kwamba nimeshapoteza nafasi mimi ni nani kwani nakosa neno kusema unisame sikujua unanipenda hivi umefanya bure sawa na upendavyo umeruhusu niwe vile upendavyo nitakushukuru tu kwa neema asante tu kwa wema ninakushukuru tu kwa neema asante tu kwa wema maana kama si wewe
representing Christ Jesus to the fullest. It's a calling from Jesus Christ. Light it up, burn it down. Burn it down. DJ Kyle's Mwaki Mwaki.
Kasi ya wafalme, hakuna wakulinganishwa na wewe. Kiganjani umenichora, kila siku mimi nibaki na wewe. Sikumbuki ya zamani, naifanya historia. Machozi yangu lifuta, zile enzi nilipolia. Yule yule alefuliwa mafasi, akatemewa na mate. Yule yule alepigwa mijereki, ndio Yesu wangu. Yule yule alefuliwa mafasi, akatemewa na mate. Yule yule alepigwa mijereki, ndio Yesu wangu. Basi shukurani zangu
shukurani zangu sikurudie
kuliko nitoa mbali sana
shukurani zangu sikurudie
amengine siwezi sema
shukurani zangu sikurudie
acha ninyamaze maana upendo wako umenisii
shukurani zangu sikurudie.
You know you probably hear a lot of mixes but you ain't never heard it like this before. It's DJ Kyles. Mwaki mwaki.
Umevyote, hakuna wakufananishwa na wewe. Jehova wanipa nguvu, wakati mie mnyonge. Usiaibisha na kutazamia Jehova. Macho yangu yako kwako, katu sitogo paka. Yule yule alivuliwa mavazi, akatemewa na mate. Yule alipigwa mijeledi, ndo Yesu wangu. Yule yule alivuliwa mavazi, akatemewa na mate. Yule alipigwa mijeledi, ndo Yesu wangu. Basi shukurani zangu,
shukurani zangu,
umenitoa mbali sana.
Shukurani zangu siku
mimi sifai, lakini bado wanipenda baba.
Shukurani zangu siku
kwa imani kama tatemea nipigwe na majaribu mimi najua nitasonga nipigwe na majaribu najua tatemea nipigwe na majaribu mimi najua nitasimama nipigwe na majaribu najua tatemea nipigwe na majaribu najua nitasonga nipigwe na majaribu najua nitasonga ina imani I got a strong faith ina imani I got a strong faith Lord of mercy
tena nionyeshe njia zako nisipotee tena magonjwa na janga la nzige zimeshafika Kenya nipe ishara zako nijue unanipenda tena ulisema unanena kwa ndoto na dua langu utajibu kwa moto ni mtihani mtihani Unilikosa amani Mambo yako yanichemsha bongo
nimepumzika kwako nimetulia mimi amenifurahisha na favor ndani yako. Mungu wangu, msaada wangu niwe. Mungu wangu, ujasiri wangu.
Uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Ukiahidi unatenda, unatenda ulivyonitendea. Mungu wangu uwe ni mwema, uwe ni mwema, uwe ni mwema. Nimeona mkono wako maishani mwangu.
Kyle's the baddest, baddest, baddest.
When you are main, you are fit. When you are main, you are. When you are main, you are fit. You are. Tena Mungu amewabariki fit. You are. Nina wanda mbona mimi siko fit. You are. Kwa nini nilifanya nina think you are. Nimetoa kumbi we. Nimetoa. You are main, you are fit, you are. Tena Mungu amewabariki fit, you are. Nina wanda mbona mimi siko fit, you are. Kwa nini nilifanya nina think, you are. Nimetoa fungu zangu zote kumi, we. Nimetoa hizo zote bila chuki, we. Lakini bado na baraka hazishuki, we. Nieleze Mungu mbona haunigusi, we.
Nitasiji kuinua tu, we. Hata mambo yawe aje tu, we. Mungu nitakuinua tu, we. Sababu wewe ndiwe Mungu tu. Rafiki zangu wakanitoroka. Mungu wangu wewe hukuniacha.
Nitazidi kuinua tu, we. Hata mambo yawe aje tu, we. Mungu nitakuinua tu, we. Sababu wewe ndiwe Mungu tu.
The man who killed that lion. Jesus loves you. Yeah. Bumble lulum swap. Okay.
Anything you want, Lord, you got it. Anything you want, Lord, you got it. push through. Oh, look, I'm tired of fighting you. I'm tired, that's true. Your love won me over. Your love took me over. Cause your love set me on fire.
Yes. umefungua nasikia. Mkono wangu umeushika sawa, sawa, sawa. Miguu yangu umeongoza kwa njia zako. Nafsi yangu ilipokuwa na kiu ulininywesha, ulinifanya nipendwe na mataifa yote Baba. Ombi langu ulisikia makini na ukajibu, Baba sikatai, nakupa utukufu wote. Ila sitaki utukufu wa jana unifumbe macho, nataka nipige hatua nyingine nawe. Give me more, more of you, Lord. Sijafika mwisho, natamani zaidi, zaidi, yeah, 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 yeah. Ya watu tena nimejua wesi mwanadamu udanganye, unalifata neno lako utimize. Basi Baba rudia, jionyeshe mara tena, watu wakuone, wakuone ukitenda kazi. Mungu wa Biblia, jionyeshe mara tena, wagonjwa wapone, wakuone ukitenda kazi. Ila sitaki utukufu wa jana unifumbe macho, nataka nipige hatua nyingine nawe. Give me more, more of you, Lord. Sijafika mwisho, natamani zaidi, zaidi, yeah, 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 yeah. Unishangaze zaidi, uniloweshe zaidi.